Batake Pierre Gadano, Simore Nay. Nden non, tawde Almasihu o yari mette e bandu mum, onon e koye manne, jogito de ngon mijo. Ngati kala jardo mette e bandu mum, serti e bakkat. Bele ina natta fawde ngurnam mum, e muuyoji aduna. Fawa ko heddi e balde mum ko, e sago Alla. E dow dum, ko ndumino don adan, e sagoji heferebe ko yoni. Ngurno don, ko e gede, gamotinde, muuyoji bondi. Mandilgol, sobuleji, jonde njaram. Kabino don, ko e dewal sanamunuji, karmungal ngal. Ko natudon ulla dade e mabbe, e nden murtende hantorinde ko, ina hawibe. Ko dum sabi, abe mbonnita on. Kono mabbe ndaro e yeso kebanido nyawde wurbe e maybe o. Ko dum wadi, maybe joni bene, kabaranoma kabaru mojo o. Mbele hayso be nyawama, to bange balli mabbe, no yimbe fofni, abe ngurda, to bange ruhu no allani. Jofirde gede fof battima ndeno de gondon e hakkillaaji mon mbele odon mbaawa torade buri hen tidde fof non ko yo yidde nyimde won hakkunde mon ngati yidde ina sudda bakkatuuji kewdi yo kaara siragal won hakkunde mon taw alda e ngurmali tawde goto e mon fof hebi dokke yo nafirde wadbe no pewdo kalfinaado moƴƴere Allah heewnde fannuuji nde ni kala e mon kaaloowo yo taw ko ngam yettinde konnguli Allah ɗi kala e mon golloowo yo golloro sembe mo Allah rokki ɗum o mbela e kala fannu Allah ina mawnanire Yesu Almasihu teddungal e sembe ngoodaniimo haa abada amin banndiraaɓe horsuɓe jeyngol duumdotoongol e hakkunde mon ngam ƴewtindade on ngol woto bettu on elle ko hunde nde fotani wonde hepti on kono beltede e ko jeedon e lepte Almasihu ko mbele odon belto cumbon nyande peendi darje makko so tawi on jinirama inde Almasihu nde on malama ngati ruhu darje o hono ruhu Allah o wondi ko e mon woto hay goto e mon leptire war hore nguyka golle bonde walla nadde e ko wana haaju mum kono so tawi leptire don ko sababunde ko on masiyankobe woto jogode hen gacce mawnine Allah sababunde nden inde ngati saha mo nyaawore nde fuddorto galle Allah o yonti nden non so tawi nde fuddorto koto men holi ko dum jogori yumtande lundibe kabaru Allah mojjo obe kadi
so dandude pewdo sadi holito lundido wala bakadino feewi
hono non leptirtebe sago Allah be yo desnu pittalimu men tagowo adiyanke o tawako e nder golle mojje